tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara to bogi jande gafandu hala Mamadou Samassi jam nyal sakirabe kedibe bangal habo margal la to koyton ima daraji njenna sariya didi do yimbe chapantaton fewde e margal ngadama le edo yont njenna ndedo yontere to koyton yo kitiji ngadadi ben e wattumo kejabe lamuton holiti wide kabaru margal finatawa na sulini sanne on jottobe hobe holiti yo kaldal hakika huncena hore yalla ben rafi kawrol hakundi kananke leedi ndi e dental M5 RFP na dawre sabi e wi mabbe yo alhali mbawdo sawbinde wadi dejjere leedi ndi sukabe le koy commune farakum ben eginaabe yaade segu berte ben examen mabbe na e le jogola mo woda e wi ben hore jo kappo faraku e be hasindini ngure e tiafaje dingoni sembe kabaruji amen hande kikide talatare jeddi leeru juyitane 2020 bismillah sakirabe kitiji sariya fewde e kabaru margal na hewi sanne le region kay imadraji sariya didi fewde e kabaru margal ngoni ngadaadi le ndedo ben dedo baldi jawabu sargol ben nyande chapantet le region yalti nyande jeddi le juillet hitande 2020 den do yimbe noga edido procureur kay holiti wide yogabe mabbe jikurama ben patife golla hol mudun kasin gongol ben yo yimbe jeegom ben gongol mu do yimbe jeegom na wondi huncinede hore keddana ko hemani en maryam mayga e do fastango waygalu
kado halano wonno to ilele lewru avril jappi non do le nokkuno dirte laleni tunka idum le lamu gajaga basi immi ton hakkuni wete maccube kanye halfaabe mudu en dum latiki sababu sona do goto heddino le hene hewbe du barmi hen kaaki kewde boni le odo nokku lamu ko wombe le region kay o wottu joni be bi e bemba san non kabaru maccuda ko wori le odo nokku ilele hitane 2017 basiji kewdi kanye immi le lamu jema yeli mani nyoro di sahel kanye e lamu kay non kanko nodute do Moussa Zina Samake procureur tribunal kayto hollitiri wite be do wite maccube gombe le feddinde nodute gambana tagal ko be calli maccuda ko nokkuli mabbe kewde kanye banta non charto do hollitiri wite le on do wottu sariyaji do maccuda ko wonde wadde le region o micciteɗe wille lewru juillet hitane 2019 ko yata yimbe le chapande jagom kanye joppi nokkule mudu en le nokku non dirte da kaynira idum le lamu jema be ngari do bomoko do tiagal ko mbibe cialiki be maccube fa handen be do yimbe le kebay taccenede sariye be mbibe kaja sariye wadi du hen
tandrabe mbien na maccube en to kaytun mbien na ngida fi heddade re o do jogola o mbien na kambar dun no woni ko basiji imike le nokkuji kewdi region o e wi yimbe tribunal kay mbien na wultangoji di fufu yo do kabaru margal keddana ko mbien Moussa Zina Samake procureur tribunal kay harni e telephone Mohamadou Touré do fajtango amnata djal
il y a une crise qui est en train de
ti dalla goddo joni o ana wonde e bonnude finatawa goddinode e region kay o basi o ana hakkunde rimaybe hibbe kany e marnobe dum hibbe margangal yaltino wornoni do waawa haalede honono worno arandeni honono marno do hollanno mo mari on ana waawi sotude joomun no yidiri fu ka margal ngardungal ana woduno woni rimaybe so yangeji marbe dun gadi rewbe ben defan worbe be kuttantabaji wakkati joni o yiha dum lati tidalla mawdo dum wodi dum gonga dum o tidalla na wodi e galle kewde e le region kay o
kala njibe bedora faabu do hejo si tawani na bawi natrade bembal whatsapp 60 mbiya numero 76 70 80 51 via mo mbudu yawata ke mudu 37 321. E wi hon jottobe Rafi Kawrol hakkunde kananke leedindi e bien fedde M5 RFP na waawi sawbinde basile leedindi donc en hewbe mbajike kaldal gonga yalla yeltude e kaado tidalla kedanna ko hebani en Fati Yatara do fajtango Amadou Jalle Umar Waygalo
laawungul kananke leydi ndi bami wakkati joni ngol wallataamo e hebude jogalal e tiidalla godudo non hollitiri dunken en majjun e lewi mabbe so wala ko heba e jodda kalden o an wayla atade tiidalla ko warata e leydi ndi fuje tanjura yo sosolog kedaremo
ce qui est en train de se passer
wonde awadde ko laamo wala ko ni anniya mudu sona faabe ngadno dum bono illa arande no yalla jamaade terde mudu yana mbata so boyi tan darna majereji di inne dum wana dabare e be kani diwtade o do golle ila dum boni rayi
que ça ne tourne mal
e levi kanko dunke gollal ngal fa jogolal hebe e ditti dallaaji laayi politique njare o holliti wiide dun kananke leydi di ana hani wadudo ko waawi fu ita toyre gollira be njoddo be kalda fa kayanko be kawri e dow mudun kerdemmo
il faut accepter
wattu jone sina jabenen hono ko wonde halede ko wakkati fu ko wiyete seriyaji di dum yoppe wakkati fu ko wiyete seriya ko dum sawne bangge
jogibe andal wobbe kasen e dow majjun kolliti wiide tidala godudo ka jokka seriyaji di lewi mabbe golleji de felde mouvement joy lewru jien wadindu anakani mbattude hakkilaji mudun en e dawi seriyaji deydi di alla nyangali yo jurist kedo dem
moje
dir kay mi yam seriya dum hani tabede fadi jamarde salo kabaru seriya sabide do hen nuyde leydi di fu jodi do hen seriyaji meden furdu
jaata constitution
metti de dan topere mawni de felde M5 darata de dum woni joinde gouvernement keso sabi wakati joni o ko gouvernement wala ko fandini golleji kewdi e cuudi gollirdi forobaji di kanyi gollonoji ko hewmudun e de leydi di
sukabe lukoy mbiyan class uji exam def mbiyan janginirde commune farako eginabe yade segutun na jogiti alaji kiwdi ngure e chafade benna batte wayde ndenagu mbiyan bangal terrorist en woni ko beedo sukabe lukoy nabato segutun mbiyan hinnade jande mabbe keddana ko hebani en kewdo amen to segutun mohammed cissé do fastango amnat jalle ali cissé
sukabe jangobe ecole farako to ka eginama warde ecole fondamental bagadaji laami be jande de gindi segudi sa be hollitama yimbe be kabarre bonde ana e lilade ngendidi be nabama en du sudu ecole fa be puddita jandeji mabbe kambe sukabe wadobe classe ngaji examen di woni sukabe wadobe defobe ngara segu ngada examen mudun en Adraman Cissé kanko ma secrétaire général des comités de gestion scolaire bagadaji premier cycle kelo demmo
sukabe jangobe wari tagal ko cuude ecole ngaji uccitaako sabi be jihi yimbe jogibe kabore tagal mayeto ila be jotti do mi kebi balliguji sabi mi ngalaano foyere jonne fedde mbietene comité de gestion scolaire ne bami sadda waddande men foyere
jandeji di ka puddino haniri sukabe an jangano haniri non hollitiri directeur suudu jangidirtu segundu ka wakati joni o holliti sukabe warton jande be ha ngala e jogala lobbal manasa to matrawre kanko mo directeur kapu farako kedo dem
jandeji di an waddano modiri le centre atité beaucoup premier cycle mo ngoni ngale tinare yimbe amem e fu wadi ko mi narta ko fu wawa hebere jonjon gaso gonga o sukabe ana wonde tidalaji
manasa to matrawre holliti wiide to ben jippito ana jogi tidalaji hebudi nyandu cenan fa warde e cellal kedo den manasa trawre kanko ma dikap farako kuma sifi hen
tidalaji di fu wawa halade fatim ngako dum tawa fu mi den gonde tidalaji mawdi bangal nyandu mi ngala arkile sukabe fa he mu fu fuddi nyawde mi de kasindini e arkile sukabe ngari kasendu taybe ngalato be lelo e leedi be lelto mi ne kasindini dagoji
holliti netan temede nay e debbe sapo sukabe jangobe kani wadude def e kapu farako o le mabbe sukabe debbe sapontan woni jabude jangude wakati joni do le wi horebe ko heewi jehi to nokule kanyi aseteto yogabe dun e golle gese gondi won ko mamel cissé hebani studio tamani yude sigu
bangal nyaw covid-19 keddana o do bataki iwrando en natu mgp
nyaw coronavirus ana heddi e mali o fa hande eden kani jokkude e sariyaji dentordi di fa hande fa dento denna denen wobbe dun do woni hebbinde lotugol juude mu e sabunde madun gel hydroalcoolique sakkinde juude mudum madun musoro sana dillana sana dojja ngatte gafake mon goton o tiagal mun tippodon mo le kakol nyama uddingol pati ndokkondire juude modo e jowtali modo tele dum buccondirde le yawaraji modon so antanna so an e jama tabodon sariyaji ministere wonande cellal wifa dentode alhalifu kollowo nyawtida la fofango fade jomun dawde nadun so dawi en be yimbe dawbe na han jawtiyade suru dogotoro no yawiri nadun noddi on don numero tati jegon mere jegon e goo fa darene e ko yawi pati kettine yimbe nangabe o coronavirus o sere
dun do yo noddango projet Mali justice pabirado USAID
studio tamani yo pa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sen gari le kabaru ji amen raison ngay dem bentu kulukuru ton fuddore tobo hawruti e ngabugo le cobuji nyamiri mbiyan kilo mbayiri e mambari mbe yottike fa mbiyan bu chapanti tati e joy tawene mo gawri yo budi debbe mbaro gambia ka e yo hakunde malle hemere e sapo e joy e bian hemere bambara mo nyambe bo nyabbe dun yo hemere bambara yo kabaru mbiyan mo nelal fe yimbe ton sikasu ton bogolam usine bogolam mo jawdi mudon hawruti e miloji noga e jetti kalisi sifa fudde golle yontere jabbinande e wi horebe be o do usine o lato sababu mo inde kadle jiaade nokku o nde do gullidon de conseil regional sikasu itti jawdi mudon no faboto sanne yirwere nokku o antiminiran la kabar wi di to gawo ton hultama wi de yimbe la jo en kabarbe anditaka sami do julajo goto nyande mbien altine jamma talatare jegom lewru jidden lewru juhitande 2020 dende chateau gawo e hultama wi de kako julajo yimbe be tetimo kala ko jigno jadi dun e mobil makko e on nokku goto o dun woni ben bandijen didi mbien chambi do biti goto be jadi e jawdi kedi mbien nokku ana badi lycée bour ewere dun timita kabaru jamma hande do sede yotre meden wowande.
Sido Tamani.